bajuluke futhi mina bafuna ingane yeah abajulike abajuluke futhi mina bafuna ingane abajulike abajuluke futhi mina bafuna ingane.
Yeah.